urumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo cyo kuri iki cyumweru i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Rwanda, ho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yongeye kwemezwa n'ishyaka rye rya FPR Inkotanyi nk'umukandida uzarihagararira mu matora ateganijwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ni mu nama rusange y'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda yateraniye i Kigali ejo kuwa gatandatu guhitamo uzahagararira iryo shyaka no gusuzuma uko ryakoze mu myaka irindwi ishize. Muri iyo nama, ishyaka FPR ryashyize ahagaragara icyegeranyo cyerekana uko manifesto yaryo y'imyaka irindwi ishize yashyizwe mu bikorwa, ndetse ryerekana n'ibyo riteganya kuzageraho mu yindi myaka itanu iri imbere. Ahanini ibyibanzweho muri icyo cyegeranyo bishingiye ku iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage mu nzego zinyuranye, harimo uburezi, ibikorwa remezo, ubuzima n'ibindi binyuranye. Ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda ribaye irya mbere mu yemewe muri icyo gihugu kwemeza umukandida uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Perezida Kagame ryatoranije afite imyaka 66, muri yo 24 hayimaze ari perezida w'u Rwanda. Muri manda asoza y'imyaka irindwi yateganijwe n'itegeko nshinga, nyuma y'uko rivuguruwe, komisiyo y'amatora mu Rwanda yemeje ko yatsinze ku majwi arenga 98%. Mu makuru y'imikino, imikino ya Basketball Africa League yatangiye ejo kuwa gatandatu ku nshuro ya kane. Iyo mikino yabereye i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ikipe Dynamo y'u Burundi yashoboye gutsinda iya Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Urukino rwa mbere umugwi wa Dynamo wakinye mu nkino za Basketball Africa League Pretoria muri Afrika y'Epfo, uwo mugwi wo mu Burundi watsinze Cape Town Tigers yakinira imbere y'abakunzi bayo ku manota 86-73. N'urukino Dynamo yagumye imbere y'uwo mugwi wo muri Afrika y'Epfo kuva urukino rugitangira kurinda rurangire. Abakinyi batanu Dynamo yaguze kugira bayongere inguvu berekanye ko bafise ubushobozi bwo gufasha Dynamo kugera kure hashoboka. Otobo Israel yinjije amanota 21, cyo kimwe na Brighton Anthony Hopps yinjije amanota 20, bafashije bimwe bigaragara cyane Dynamo gushikina insinzi. Ariko tutibagiye akazi gakomeye cyane kakozwe na Morakinyo Williams, yafashije umugwi wiwe cyane kuzibira. Iyo nsinzi ya Dynamo ishobora gufasha uwo mugwi kwitwara neza mu rukino ruzoba kuri no w'Imana isaha 10 mu masaha y'Ubujumbura na FUS de Rabat yo muri Maroc, kuko abakinyi bamaze kubona ko byose bishoboka. Iyo FUS de Rabat mu mukino ufungura yatsinze Petro de Rwanda yo muri Angola ku manota 82-73. Iyo nsinzi ya Dynamo, Olivier Ndayiragije icegera cy'umumenyereza wa Dynamo yabwije ijwi ry'Amerika ko bayikesha ishaka ry'abakinyi.
Intsinzi tukesha abakinyi bakinyi cyane cyane ishaka bagumanye kuva urukino rugitangura gushika rubandanye gushika aho bavuza sifuri ya nyuma. Babona ko bashaka gufashanya mu makinyi yacu, kandi twabonye ko n'amarobo twayafashe rwose kandi byakunze. Ama urukino rw'ejo tuzagerageza gushyira ingufu cyane cyane kuri defense, tugeze gukosora kuko twabonye ko ariyo maperiti do bare ku minota ya nyuma twari ko turata. Nibaze ko ari byo tuzovugana n'abakinyi ama tuce turaba na ekipe FUS ingene nayo nyene ikina turabe natwe ko twakora ba defense yabo na atake yabo yibarakina kugira natwe turabe ko match yeje twoye negosia neza.
Abakunzi ba Dynamo bakurikiye urwo rukino bari Bujumbura banejerejwe n'iyo nsinzi y'umugwi wabo, bakabizera ko n'izindi nsinzi zizoboneka.
Kina vyakiriye neza, numva niho reka kuryoherwa ekipe yawe iri ahantu hariya, kashoboye kuvyifatamo neza. Biboneka yuko abaperezida n'abamambre hari ukwitanga kundi batabashizemwo, meme n'abakinyi bandi bazanye n'abakinyi bafise amatala. None urabona ko umusaruro kuri uno munsi utanguye kuba neza, twizera ko nibikurikira ari uko nyene.
Ugo rukino rwahatswe gusiba. Abarongo y'u Burundi bari barahiye bararengwa ko Dynamo idashobora gukina yambaye impuzu zanditse ko visit Rwanda, ngo kuko badashobora kwamamaza igihugu bafitanye ibibazo. Amakete ava mu ishyirahamwe rya basketball mu Burundi yacanacanye ko gushikaho babwira Dynamo ko izo nkino yozireka nimba Visit Rwanda itavuye ku mpuzo bakinana vyagiye kurangira dinamiki nyugurukino ku myambaro yabo amajambo Visit Rwanda afukishije agatambara kirabura ivyashimishije abakunzi ba basketball mu Burundi kuko iyo dinamina mu kidakinye yari gucibwa ihadabu rizosubiza inyuma cyane basketball mu Burundi kandi yari kiratera intambije imbere ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter president Evariste Ndayishimiye yagize ati ndakeje cyane umugwi w'umupira wa basket Dinamo kwiteka uri kuratera Burundi ningene uri kuritwara neza mu nkino zo muhiganwa bal uno munsi ukabutahanye iyindi nsinzi turabateye intege mu nkino zizokurikira mutere imbere nk'umuzinga turi kumwe namwe Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Yibyiza kuri mwese mutajya muhwema gukurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika twumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM Ndizera mukomeshwa kugubwa neza aho muherere mu bice bitandukanye by'isi kuri mikro rero muri kumwe nanjye Karemire Patrick Bikers Ubuzima busanzwe habaho kuvuka gukura ndetse no gusaza iyo umuntu avutse ibintu byinshi abantu barabimukorera kuko nta mbaraga bafite Yakura rero akaba afite imbaraga nawe akikemurira byinshi abakeneye. Yegije mu gihe cyo gusaza cyangwa igihe twakita nk'izabukuru imbaraga z'umubiri ziragabanuka. Abenshi iyo bageze mu zabukuru baba bakeneye imbaraga zibafasha mu gusaza neza. Hari imyumvire yuko umuntu wari we wese ngo ugeje mu myaka 63 kuzamura ngo ahabwe inkunga y'ingoboka cyangwa se abakwiye guhabwa inkunga imufasha mu buzima bwa buri munsi. Hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye abantu bakunze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru baba bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 60 ndetse na 65. Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zitandukanye zo gufasha abageze mu zabukuru aho twavuga nk'inkunga y'ingoboka ku bageze mu zabukuru kugira ngo ibunganire mu mibereho yabo ya buri munsi. Iyi nkunga n'amafaranga bahabwa kandi akabafasha mu kwikemurira ibibagoye no kwiteza imbere. Gusa abantu bamwe na bamwe bumva ko iyi nkunga igomba guhabwa buri wese ugeze mu myaka y'izabukuru. Ese koko umuntu wese ugeze mu myaka y'izabukuru abakwiye guhabwa inkunga y'ingoboka cyangwa se nyuma yo kuba ugejeje ku myaka fatizo ntago bihagije gusa ibazo byo kwibaza byo ni byinshi munyemerere nakire mugenzi wanjye Imana Ishimwe Noel atugezeho byinshi bitandukanye kuri ingingo
ubu ntago nagira ngo ndagira icyo nkora ndajya nk'ahantu aho ngira ikintu
Mu Rwanda umuntu wese urengeje imyaka 60 y'amavuko atangira gufatwa nk'ugeze mu zabukuru. Nubwo hari abageza muri iyo myaka bagifite imbaraga zo gukora n'ubushobozi mu bukungu, Leta y'u Rwanda yakizeho politiki yo guteza imbere imibereho myiza y'abageze mu zabukuru, hashyirwaho na gahunda yo guha inkunga y'ingoboka abageze mu zabukuru batishoboye. Uyu mukecuru w'imyaka 92 utuye mu kagari ka Nyakerera, umurenge wa Kigarama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda, n'umwe mu bageze mu zabukuru bahabwa iyo nkunga y'ingoboka twasanzwe mu nzu nto y'icyumba kimwe abanamo n'umwuzukuru we muto umufasha uturimo two mu rugo.
Mwunganye umushyitsi
aba hano wenyine se
muraho umukecuru
yego
tugeze mu rugo tukinjira mu nzu imvura yahise itangira kugwa
nibwo aterezanye n'amakuba mfite imyaka 92 nari nabya ibyaro 15 bose barapfuye hariho batatu abakobwa batatu
aradusangiza uburyo iyi nkunga y'amafaranga ahabwa imufasha
ari amafaranga ibara yampaye numva ndishimye ntangira kugura 9 ngeze aho rero ndabika batuma nkabika nagiye ingura nayiguze mihene urumva yangiriye akamaro noneho bakajya bampahira n'utwo indarye utwo nshaka kugeza n'ubungubu ho yanze kujya ajyayo ngo ntabwo azajya afata ari ukwezi kumwe amara amezi aya
abiri
yakajyayo akagwa amahe 12
none se ayafatira ku murenge
hirya no hino mu Rwanda humvikana bamwe mu basaza n'abakecuru bavuga ko bibaza impamvu nabo badahabwa iyo nkunga y'ingoboka ihabwa abageze mu zabukuru batishoboye bo bakagaragaza ko bumva ko umuntu wese urengereje imyaka 60 y'ubukure yakabaye ayihabwa abatwaganiriye nabo mu murenge wa Kigarama.
Yego nkwiye kuyihabwa kubera mfite ubu nk'ubu urabona abana bana nyina wabo agwaye igicuri turabyifuza ko nako tubibona. Nuzi umbanisho ubwo ngubwo.
Ngira ngo umuntu ageze mu iyo myaka yose yarakagombye gufana. Yewe none harimo akarenga.
Ah bitwibije ngibye nako.
Simbe ubundi ko numva itegeko rivuga yuko umuntu ugezeje muri iyo myaka agomba kuyihabwa none
ko. Ntagari bose.
Ibyo bivuga ngo ntagari bose ntabwo myumva.
Sanko mu mudugudu wose ndumva ihabwa abantu babiri bonyine.
Mu rwego rwo kugira ngo abaturage basobanukirwe n'uburyo iyi nkunga y'ingoboka igenerwa abageze mu zabukuru batishoboye mu Rwanda itangwa n'ibishingirwaho, muri iki kiganiro ejo twaganiriye n'umwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze ari nazo zikurikiranira hafi uko hatoranwa abagenerwa bikorwa hakanatangwa iyi nkunga muri iyi gahunda. Mu kiganiro kigufi twagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno arabigarukaho.
Ku myumvire nibyo hari bamwe babumva ko ari amafaranga leta irimo gutanga akumva ko yayabona ya bamwe bakayita kara yari abakuze ariko iyi gahunda iyi politike ireba utishoboye kandi udafite n'umuntu mu muryango ushobora kumufasha.
Ese bica mu yihenzira kugira ngo umuntu ugeze mu zabukuru ahabwe inkunga y'ingoboka ihabwa abageze mu zabukuru batishoboye?
Ubu icyo navuze icya mbere nuko abatishoboye kandi adafite umuntu mu muryango ushobora kuba ufite akazi gahoraho cyangwa ushobora kumufasha, icyo gihe byemezwa mu nteko y'abaturage mu mudugudu. Abaturage nibo baba bazi mugenzi wabo, nibo bazi umuturanyi wabo uko abayeho n'umuryango uko umeze. Umudugudu hamara gukorwa urutonde rukemezwa ku rwego rw'akagari ariko rukanemezwa ku rwego rw'inama njyanama y'umurenge, akaba ari bwo umuntu ashyirwa kuri gahunda.
Abahabwa inkunga bahabwa inkunga ingana iki sofa?
Ubundi inkunga bahabwa iyo ari umuntu umwe mu muryango ni 2,700 ku kwezi, mu gihe ari abantu babiri umuryango w'abantu babiri ni 12,000, umuryango ugizwe n'abantu batatu ni 15,000, n'umuryango ugizwe n'abantu bane ni 18,000, batanu no kuzamura ni 21,000. Ubundi aba ari amafaranga abatunga ariko haba dukora ubukangurambaga, inyigisho no gukurikirana imibereho yabo, tukabakangurira mu rwego habaho gahunda yo kwizigamira, hakabaho gahunda niba ushobora kuguraho itungo cyangwa n'ikindi cyagufasha nabyo ukabikora ntujye kuyarya gusa ariko akagira n'ikindi yakumarira mu rwego rwo kuzamura imibereho cyangwa ubukungu bw'umuryango.
Hari bamwe mu baturage kandi bibaza impamvu ngo hari ubwo umuntu ashyirwa mu bahabwa iyi nkunga y'ingoboka igenerwa abageze mu zabukuru batishoboye nyuma y'igihe runaka agakurwa ku rutonde.
Ahubwo baravuga ngo umuntu ugeze ku iyo myaka yose agomba kuyahabwa, ariko noneho bagenda bagira gute? Ari nuba yaragezemo ayahabwa kandi bajya kunukana bamuvanyemo, ahubwo bamusimbuje umuntu akomeye.
Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno arakomeza asobanura impamvu zishobora kubitera.
Kuri iyo gahunda yo kubona inkunga y'ingoboka ntabwo umuntu avuga ko ayijyaho ubuziraherezo. Iyo igihe cyose mu muryango we hari ubonye akazi cyangwa hari ubushobozi bugaragaye, icyo gihe ntabwo akomeza muri iyo gahunda. Ni nayo mpamvu buri mwaka haba kongera gusuzuma rwa rutonde, kongera bigasubira ku rwego rw'umudugudu nawo kongera kwemezwa kugira ngo iyo gahunda ikomeze. Bigasaba ko twongera kuvugurura cyangwa no gushyiramo abandi.
Ibarura rusange riheruka mu mwaka w'2022 ryerekanye ko abantu bafite imyaka 60 gusubiza hejuru mu Rwanda basaga 862,000, ni ukuvuga ko ari 6.5% by'abaturage bose. Bisobanurwa ko inkunga y'ingoboka itangwa harebwa urugo n'abarugize hatarebwa nyirurugo gusa. Iyo urugo rutishoboye, nyirurugo adashobora gukora bitewe n'uko ageze mu zabukuru cyangwa afite ubumuga runaka, ariko muri urwo rugo hakaba harimo undi muntu wabasha gukora, icyo gihe ngo ushoboye gukora muri urwo rugo ahabwa akazi muri gahunda izwi nka VUP Iyi gahunda yo guha inkunga y'ingoboka abageze mu zabukuru batishoboye ishyirwa mu bikorwa hirya no hino mu gihugu. Mu karere ka Kirehe twibanze muri iyi nkuru, ubu abahabwa inkunga y'ingoboka muri rusange bagera ku 2,600. Nitwa Noel Manishimwe, nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo.
Aha ngaye guko rero bakunzi bashere y'umutubwire, ese mubona hanozwe iki kugira ngo inkunga y'ingoboka igere ku muntu ko kuyikwiriye? Muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0788 5 8 11 cyangwa se 0788 2 8 2 3 2. Mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu, reka twumve agace k'ikinamico Tambagira utekanye, tugeze ku gace ka 12, reka dukurikire.
Kana Christine na Matata bafite impungenge z'uko zahabagejeje mu mugoroba wa joro atarava ku ishuri, bibaza icyo yabaye byabayobeye. Ariko kandi Zahabu na Patrick bungutse igitekerezo cyo gushinga debate club izabafasha kunga ubumwe hagati y'abanyamuhire n'abanyagatako. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino.
Muyo nari nkwitabye.
Ubu sigena guhamagara nibwo wibutse kunyitaba Zaha?
Nakwitabye nkubwira ko ndi mu bwogero, ahubwo banze utanyumvise.
Niko Zaha?
Karame.
Kuki undakaza?
Mbabarira Muyo. Nijoro nashatse kugusobanura mbona uhise wigendera n'umujinya mwinshi. Nyine ndavuga nti reka mbanze nkore ko ucururuke.
Mbwira rero nacururutse. Niko? Nimugoroba watinze. Kandi ntumbeye.
Rero Muyo, ejo baduhaye umukoro wo mu ishuri, noneho bawuduha isaha zo gutazegereje. Bituma dutadutinze.
Umva ngo arabeshye. Abandi ko nabumvaga bamanuka mu kayira.
Abandi sinzi ibyabo, ariko nyine ishuri ryacu ryose ryatashye ritinze. Nicyo cyantindije nta kindi.
Zaha, ndagusaba ibyo ukora byose uzitwararike. Sibyo? Ntuzandavure ngo nuko utabona ibikoresho by'ishuri uko ubyifuza. Cyangwa se ibindi byangombwa nkenerwa ngo wumve ko ugomba kubishakisha mu bundi buryo butari bwiza. Sibyo?
Humura Muyo, ntabwo nawukoze isoni.
Ndagusabye rwose. Ibaze rero ugize utyo kwishura mu bikorwa by'uburara ukangire. Rubanda bagatangira kuvuga ko ari ukurerwa n'umusiribateri utarererwa mu muryango. Urumva utaba unsize icyasha kandi ntako ntagira? Tekereza amagambo y'abanyagatako. Ibaze ibyo bavuga.
Muyo, ni ukuri mbabarira sinzongera.
Ndakubabariye.
Urakoze.
Ariko ntuzongere gutuma nicara hanze amasaha angana kuriya ngo utegereje. Urumva?
Ndumva.
Ariko uguze umuhangayiko mba ndiho. Nibaza ukuntu uza guhinga kuri intere cyangwa uri umurambo abanyamuhire bakwirengeje.
Ariko Muyo,
ndakumva.
Rero ibyiza wajya untegereza ari kuri mu nzu uticaye hanze. Kuko nubwo nkubwiye ko ntazongera gutinda, ariko muri iyi minsi mfite amasomo menshi nshaka kwigana na bagenzi banjye. Kandi hari igihe tuzajya dutinda.
Aho nimunyumvira?
None sinzareke kwiga Muyo. Ubu se umunsi natsinze cyane, dore ko namye ngira amanota mabi nsibira. Sinzaba nguteye ishema mu gihe nasibiraga cyane nkiba kwa Nkuru Nziza.
Yewe, wa mugani cya mbere n'amasomo. Dore ko ari yabayakujyanye. Gusa ujye witonda, sibyo? Kandi utahuve mu mayira.
Yego Muyo, kandi ni ukuri urakoze cyane kungira inama. Hagati aho rero Muyo, ndumva nifuza kuza kujya kubaza marume Nkuru Nziza icyo mama yazize. Wowe duke wari uzi waratumbwiye. Nawe rero agomba kugira ibyo ambwira.
Mbega Damasi, mbura nkoze isoni.
Nakoze iki se kandi Nkuru Nziza?
Yego Dama.
Ubonye
ngo ejo nze natanya nca ibiti n'amabuye nkuzaniye Nkuru Nziza? Ningera bambwire ngo tubisikaye ujyane ibicuruzwa hakurya y'umupaka?
Ejo si warakoze?
Ntabwo nakoze nyine. Uturutse iwanjye aricyo kinzanye.
Amafaranga yanjye wari wayabonye se?
Mva kandi.
Ko wari uje uyazanye?
Ariko se Dama, wowe bite byawe? Ntusubiye se umukobwa wanjye uramwanze? Ugiye kongera kunyishyuza?
Bwira nyine iyo Nkuru Nziza ureke kunyicisha amatsiko.
Nyine? Ese nibwo namenye Nkuru Nziza ko umugeni wawe yabonye akazi?
Reka reka se.
Ntabwo nari kwicara rero. Naravuze nti reka nze mushake nkubwire.
Nuko nuko di. Bazajya gukorera ese?
Yewe. Ibyo byo ntabwo nigeze mbyumva. Niba batabivuzeho, niba ari njye utabyumvise, ntabwo rwose ibyo nta kintu mbiziho.
Mvara. Ubuze gutega amatwi ngo unyumvire neza. Ubundi nguze kuba amakuru yuzuye.
Ntabyo nzi pe.
Ubuse Nkuru Nziza aramutse agiye gukora kure nkamubura. sinaba mpombye kabiri
reka 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 gukorera kure sibyo birimo none se dama ubundi bibaye no kwambukiranya imipaka ari cyo bitwaye ntujyana ibicuruzwa buri munsi
oya ugombwa kwimenya rwose nkuru nzi
ni ngombwa
eh iriganiyo yakurira hafi eh najya nsimbuka nkamusuza cyangwa nkabana mu arifite muri akamyo yanjye sibyo eh mu rwego rwo kurushaho kunoza umubano no kumwegereza birushijeho
eh ariko wa muganidi gusadamo hari kigiye guhinduka
ni igiki
nyine urabona ko umukobwa wanjye hejuru wo kubara imyiza kandi akaba yararangije kaminuza noneho hiyongereho no kuba agiye gukorera amafaranga
sibyo byiza se nyine ngiye tugafatanya kubaka urugo
ibyo simbyanze ariko nawe urumva ko inkwano uzazongera
mugore mwumve ibyo utangiye ni ibiki nkuru nziza wibagiye ideni ryanjye n'utangiye kunshyiriraho amabwiriza
ntabwo ndyibagiwe ariko urumva se umuntu yarangije kaminuza none abonye n'akazi ahubwo ni iryo deni rizavuga
ariko aka nakuru
oya niko bimeze
nkuru nzi
ndakumva
n'ubu nashimye umukobwa wawe ngo ushake kunzana w'amananize guma mu murongo twavuganye ibyo ideni ninjye uzabigukuriraho cyangwa bikagumaho ibyo kuzamura inkwano nabyo ninjye uzabyifatiraho umwanzuro kwanza nanye size yanjye mabyiriza
oya dama oya ntakarire oya nate byaga wa muntu we nate gusa ariko rero burya agaciro ko kariyongera
umukobwa ugomba kubanza ukamunyereka nareba kuko nimba ari mwiza nareka kujya mura mbivuga gusa narabibona
ibyo gusa umva wowe uzapanga umunsi uzumurebe rwose gusa mu mwanya wanjye urabizi ko muri iyi minsi ntahagaze neza reba byumva ko ugomba kuzangurizaho kuko
ibyo ntacyo bitwaye ayo madeni yose siko nzayakura ku mwano igira ikibazo
karame
ruka gatamanze ngo yakuraga gashero tsiri kumunanira ubone gukomeza
ahubwo se yubukaretse nkaga gutomerera mu rugo Kristi
oya nyamu wahinga icyo tahubwo kazabaho ngahakira
awi reka nicara mbanze nkaga gutomera
yego rwose
awi yewe mereza wa mugani mfata imbaraga
Ariko se gutomera.
Yewe. Karyoshye kube. Erega Kristina n'ubundi suko mba ntananiwe. Ahubwo nuko mba ntanguranwa n'isaha zo kurya ngo ntahe nge guteka.
Ariko ziko wagenda ngo mu rugo wenyine. Ubundi watango sanga umugabo inkuru nziza yatetse n'umugyo atagiye ku kazi.
Eh kuko Nuno nziza ajye guhina amavi mu mashyiga ngo aratetse.
Goko.
Tubanye imyaka irenga 20. Icyo kintu rwose ntaragikora. Umva sinanatuma gikora.
None se ubunda na Mari. Ubaze. Urugo se urwanyu babiri.
Kuba
bashakanye bafatanye imirimo hari icyo bifasha urugo rwanyu.
Yego ni urwacu babiri. Ariko jya umenya ko hari imirimo yagenewe abagabo n'iyagenewe abagore. Ibaze umugabo yagiye mu nkono ngo aratetse.
Reka nkubwire kwanza ariko ibyo guhinga tube tuberetse twiganirire ahubwo se ndamenya mpera hewe ko n'iki kibazo mbona tugomba kukiganiraho
ariko Kristina nawe noneho uransekeje ibintu byose bibonamo ibibazo
nayo ni ingingo tugomba kuganiraho da ariko ntacyo reka tuzashaka undi mwanya tuganire ku bijyanye no kugabana imirimo reka twihugire ku byo twagombaga kuganiraho uyu munsi hanyuma sana mare
ndakubaze
nziza ntarongera kugukubita
oya da muri iyi minsi nta ntonganya n'inkoni ibiri mu rugo rwacu
kakubwire n'ubundi nta wundi ukorera ngo aragukata kuko tushije ikivu cy'uyu munsi ngaho twicara umbwire neza
ndakwinyota ariko ishe
shaka kunganizaho nabiketse kandi humura sinongera kurira
nibyo urumva ukomeye
yego wenda si cyane ariko ubu byibura nduva nagusubiza ibyo wambaza byose ntahunga ikibazo nka mbere
buriya rero na Maria njyewe sinavuga ko byari uguhunga ikibazo gusa ahubwo harimo no kuba utarasobanukirwa ibigukorerwa
ubu se nayoberwa iyo nkorerwa ni Christine ubu gukubitwa nibyo nayoberwa
gutukwa no guhozwa ku nkeke nibyo nayoberwa kumba zibanga ry'urugo umwana yumva nibyo nayoberwa ariko shahu
ibyo byose uvuze rero nabyabindi byose byo gusahura urugo wambwiraga no kuba nta ruha rugera ku gukoresha imitungo y'urugo nihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi nkuko nabikubwiye byanze bikunze inkuru nziza nabafite impamvu imutera kuguhohotera
ubwo se yaba iriye Kristi
none se mbwira namare yatangiye kugukorera ibyo gukorera uwo mukibana ako kanya yahise atangira kugukubita
oya da twabanje za sherishushu urukundo ruryoshye pe
numva ko mbere yagukundaga ukeka ko byaje guhindurwa n'iki
se nabyibuka Kristina
gerageza usubize amaso inyuma akubwira nabi bwa mbere yaguhoye iki
umva mbere na mbere ambwira nabi rero byo ndabyibuka kuko byarantunguye cyane urumva ko ntapfa kubyibagirwa
yego
icyo gihe rero Dorcas yari amaze iminsi avutse ariko mbona ibyishimo biri kugabanuka nuko umunsi umwe ndi konsa umwana
Dorcas nyine
Dorcas ndi kumwonsa rero ndamubwira nti sheri wanzaniye amazi mwibase nka karabye umwana nkamubikira nkabona uko nteka ibyo turya saa sita uzi ukuntu yansubije
ati iki
ngo tuma uwo mukobwa wawe ngo wahisemo kubyara abanyamirimo nkubitwa n'inkuba ndamubwira nta kagahinja kadafite n'ukwezi ni kumbwiye gutuma ansubiza yigenda ati yo kaba gahungu watemesheje rwose
Kristi ndakumva
icyo gihe narababaye umugabo yigiriye mu kabarata yujuje nuko kuva icyo gihe ntangira kubimenyera
bivuze ngo ibyo akora byose abiterwa n'uko abyaye umukobwa yarashakaga umuhungu
nze Kristi
ndakumva
ibyo byatuma umuntu ahindura kamera umwaka ugashira undi ugataha 20 karenga
Tino, kuti sana abira. Sarwe tinda chambara.
Ngiriwe.
Bite shaza. Uragenzwa n'icyano kuna kwirukanye wanje. Waruvye gukora icyumva niba ari Dorcas cyangwa nyina ushaka. Ntaba hari uzagaruka kubarebije.
Erega ni wowe nashaka.
Ariko mwoka byara. Ariko abana bo njuranza kuncaka iki. Bimbere wa munyamuhire. Yavuze.
Hari koko ko babivuze kuri ngo nyokoro makuru makuru.
Cyana cyo ni byiza cyahumye byiza
niko nkuru nzi uwo mwana uteragirana urutyo utanumvise icyo gushakira ujya wibuka ko imitungo ya nyina ari wowe uyirimo
uhore wumve kandi shamata ibyo byiso biturumbuye bitanabona ubwo nabyo nabinogora ugasigara ni binogo bigahaniramo n'ubundi ntacyo bikumariye
humura nanjye kunuka ntacyo bimbwiye
ziba ngaho
n'ubundi uri mu bambere banoteje kuva ndu umwana mumpora ko mfite ubumuga ngo ntacyo nzimarira
abandi sugira ngo hari icyo umaze wowe nkubwo wetetanye inkoni n'urutwe rubuzi wanjye uzo kuwamara iki
narimbizi rwose ko umwana wa mushiki wacu muryagagura mpitamukurikira ngo hatutanamuhitana kuko aje kukubaza iby'iwabo
njyewe ndishakira ko mwamfasha mukangurira iniforume n'inkweto nkareka kwigana ibiteye ibiremo naho ibyo by'imitungo byo birabareba
ngo urashaka iniforume n'inkweto byonyine
yego rwose
ok nako hejuru y'ibyo gerekaho n'ibindi nka bibiri by'ingenzi kuri wowe nabyo mbikugurira imvira kandi uhavuye sinzongere kukubona hano
dore mbese ngo inda nini iramusumba
nacyo kiratangiye
ubwo rero kuko avuze ko iby'imitungo ari ibitureba atari byo bimuzanye
uhise turatangiye kumwemerera jari na jabana ngo hatatabigira ikibazo gikomeye ukabisubiza mvira mu rugomata
ndahava
n'ubundi mvara umva shana uza mukurikira ikibazo cyawe nacyumvise ariko nta mafaranga mfite none
ntayo ufite ariko najya mu isambu ya mama ngatemamo urubingo nkagurisha ngakuramo ibyo nkene
ariko nimunyumvira ra
none se sibyo
nk'ibyo by'amasambu n'urubingo wabikuriye wagakobwa kandi mata
mata
n'udapfa nzapfa uwamaze no kumubwira ibyo nyine yasize agabanye zahataha taha se nyine pompa mu maso k'uwakano genda nyoko nta mitungo yagiraga umugore asagira imitungo ati usoni utize vano nyine cya utanyibutse uburyo nyoko yadukoresheje isoni ajya gushingirwa mu nzigo pontoka se nyine
izi uracyasha cyaha twitahira ndumva hari n'ubundi buryo iki kibazo kigomba gukemukamo
Nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke by'umwihariko Mizero Crespe we yari ku buhanga bw'ibyuma na Nadine w'amahoro wari uhagarariye iki kiganiro. mwari kumwe nanjye Karime Patrick na uta
Nshuti mudu teza matuki masagonda machetro watu jeze kuisa kumine bjiri umanya mkuli chile chiganiro dosa angiri jambo tuwajeza ho buri.